Blog Talk Radio.
Nshimire abakunzi bacu hirya no hino mukomeje kutwandikira, mukomeje kuduha ubutumwa bwanyu bujyanye n'ibiganiro byacu, ari ukutunenga cyangwa se kudushyigikira cyangwa se kuduha ibitekerezo. Ibitekerezo byanyu byose tubiha agaciro gakomeye, nubwo nk'uko nawe basezeranye ntaragera igihe cyo gutangira kubishyira kuri radio, ariko ndi hafi cyane kuzajya nza gusoma ibitekerezo byanyu nk'uko mwabyanditse, kugira ngo namwe ijwi ryanyu rijye ritambuka, cyane cyane ko muza akenshi muza mu biganiro rimwe na rimwe byamaze gucaho. Ndagira ngo rero ngo mbara mu kiganiro cy'uyu munsi mbabwire ibintu bigufi tugiye kuza kuganiraho nyuma gatoya yaho president cyangwa se mvuge presidence ya Museveni, ya president Museveni yanditse urwandiko rwiyama leta ya Kagame kuza gushimuta abantu yambutse umupaka wa Uganda, ndetse president Museveni akinsinuatinga cyangwa se agasa nubwira Kagame ati ababishinzwe bazi icyo gukora niyongera gukora ibyo ayo mahano. Ariko noneho akavuga ko leta ya Kagame ari leta y'inkozi z'ibibi cyangwa leta y'abicanyi, leta criminel, ntabwo yavuze abicanyi, yavuze ko ari leta ya crimine y'abacriminel, cyangwa se yenda ne kumuvugira ibyo atavuze, ni leta ifite gahunda za gicriminel. Gahunda za gikriminele, ngo ingingo zabo cyangwa se politike yabo ni ya gikriminele, niko yavuze, niko urwandiko rwanditse. Urwandiko rwasinywe na Minisitiri w'ibikorwa bya Presidence Esther Mbaye. Twabiganiriyeho na Dr. Charles Kambanda ubushize, ntabwo ndi bubigarukeho cyane, ahubwo ikinzinduye ni ukubabwira ibyakurikiye mu rwa Gasabo nyuma y'aho babonye urwo rwandiko. Amakuru dufite, makuru kandi avuye ahantu yizewe amakuru atari gushidikanywaho, nuko Kagame yahise akora itangazo hamagara abakuru b'ingabo, basanga igisirikare bafite gishobora kuba kititeguye intambara batekereza bashobora guhura nayo, basaba inkeragutabara aho ziri hose kongera kwiyandikisha, nubwo bari basanzwe babikora buri kwezi, nubwo bari basanzwe baza aho bari, ariko bavuga ko bagomba kwiyandikisha uko bameze kose. Inkeragutabara rero zirimo ibyiciro bibiri, hari zimwe ziba zaranditse zisabira gutaha, hari n'izindi bavanamo kubera ko umubare yenda bafite w'abasirikare wawurengeje, cyane cyane ko buri gihe baba bashaka n'abandi bakiri batoya. Ariko noneho baravuze ko bose bagomba gutonda hafi y'utugari twabo, za komine reka bari kunzita n'uturere, sinzi ko uturere banze ariko komine, mbese ubuyobozi bw'inze bubegereye ko hose bajya bafite abahagarariye inkeragutabara bababwira yuko bagomba kwiyandikisha ndetse bakaba ibyo bise standby. Standby nko kuvuga ngo igihe icyo ari cyo cyose mwakenerwa, igihe icyo ari cyose mwakenerwa. Nta mugayo kandi ntabwo dushobora kubibarenganyiriza, cyane cyane yuko byari byabaye mu cyumweru kimwe gusa perezida w'u Burundi nawe avuga itangazo rikomeye cyane, ndetse nako si itangazo ni disikuru, avuga ko badashobora kugirana umubano na leta y'indyarya. Nta kintu kigayitse nk'icyo ngicyo. Kumva mu kanya gato perezida wa Uganda avuga ati iyi leta y'u Rwanda ifite policies za gikriminele, ni ukuri nta gihe nta kintu na kimwe nzi gishobora kuba kiri offensive cyangwa se gishobora kugutera urubwa. Kumva ntabwo ari igihugu icyo ari cyo cyose, igihugu cyakubereye pare cyakubyaye, igihugu nka Uganda cyakubyaye kikakubwira ngo imyitwarire yawe ni iya gikriminele. Ntabwo ari leta, si no kuvuga ngo yarakubyaye gusa, nta n'ubwo ari na leta yakubyaye byonyine yenda iri muri Cuba, iri muri Venezuela, iri muri Colombia cyangwa Uruguay, cyangwa se reka dufate bimwe mu bihugu nka New Zealand yo mu Burayi. Ni igihugu muhanye imbibi, igihugu muhanye imbibi, mwakabaye mugirana ubuhahirane akakubwira ngo mufite policies za gikriminele. Uribaza ko Kagame we yari gukora iki kindi? Message yarayumvise. Cyo ni ikintu kikwereka ko umubano udashobora gusubira inyuma. Government policies z'u Rwanda ni za gikriminele, kandi koko bari bamaze kuvuga uburyo bica abantu ngo basimagoringa batwaye magendu. Nicyo bivuze gutwara magendu bakakurasa. Seriously, ntuvuga uti mpambu y'ibintu byawe byose n'umutahe washoyemo wose urawuhomba. Icyo ni igihombo gikomeye cyane ku muntu w'umunyamagendu, umuntu ukora smuggling. Ni igihombo gikomeye. Ufite uburyo ushobora kumufata, ashobora kuguhunga agasubira havuye, ariko wowe ukumva ko ibyo bidahagije, ahubwo ugomba kongeraho kumena amaraso ye. Cyatuma Perezida Museveni ibyo bintu atabivuga. Ariko noneho ikibabaje kurushaho, kinarakaje kurushaho, ni ukubona nkatwe nk'Abanyarwanda iki kintu kidashobora kudutera urubwa. Of course nta butegetsi turiho, ariko ni igihugu cyacu. Ntabwo byagarukiye aho perezida w'u Burundi, ikindi gihugu gifitanye imbibi n'u Rwanda, avuga ati ntidushobora kugirana igihugu umubano nako n'igihugu cy'indyarya. Cyakurikiraho nyine message Kagame amaze kuyifata inkeragutabara. Bamwe muri bo ni bamwe bimwe n'ubushobozi bwo kwivuza, ni bamwe batabonye imperekeza zabo zikwiriye, ni bamwe bakomeje kujya bajya kwishakira. Bamwe murababona hariya bajya kwisaruriza mu muhanda, nabo bakora bya bindi criminels Perezida Museveni yavugaga, arababwiye ati ndabakeneye mwankeragutabara, mwe ndabizi ko ntacyo nabahaye ntacyo nabamariye, ariko ngarutse kubasaba, ngarutse kugira ngo munyumve. Merewe nabi, mfite abanzi ku mpande ebyiri, mvuze ebyiri kubera izari zimaze kuvugwa, urw'u Burundi ndetse n'urw'u Uganda, ariko ndashaka ko mwamfasha. Gusa bo wimye, hari byinshi cyane byagombye gutuma Kagame atagomba kujya mu nkeragutabara. Ntiyizeye ingabo afite, arashaka kongera kugaruka kuri ba bandi avuga ngo barwanye intambara ya 1994, ba bandi atigeze yibuka igihe yarakwiriye kubibuka, ubu noneho abibutse kugira ngo baze barwanirire ubutegetsi bwe burimo buhengama burindimuka. Niyo mpamvu izo nkeragutabara yongeye kuzihamagara, akazibwira yuko azikeneye. Mu biganiro twakoze mu minsi yashize mwumvaga inkeragutabara zikomeza nabo kwijujuta zinatabariza zibwira abagenzi babo zibabwira yuko ibyo barwaniye byose byabaye amateka, ibyo babwiwe abapfuye bazize ubusa, abapfuye ibitambo byatanzwe byari by'umuntu umwe gusa. Uyu munsi Kagame arongera guhamagara inkeragutabara. Ntabwo ari Burundi, ntabwo ari muri Uganda gusa, umubano na Tanzania ntabwo ari umubano w'inshuti, umubano na Congo ni umubano wa interest, inyungu, kandi nabwo ibyawe bizasobanuka. Mu minsi itari ya kera Kagame yahamagaje inkeragutabara kugira ngo arebe ko zasova ubutegetsi bwe muri iki gihe tuzi neza ko buhagaze ku kuguru kumwe kuri Bekiye. Nabonye uyu munsi bavuga ko bafunze umuntu witwa Bruce Melody n'uwitwa Shadibu. Shadibu umuntu yanyandikira arambwira ati uyu ni umwe muri babandi bita Slay Queen. Icyo Kinyarwanda ntabwo nkizi, ntabwo nzi n'icyo bisobanuye, yenda abandi barashobora kugerageza kutubwira ibyo ari byo, ariko mu batwandikiye banatubwiye bati abangaba batangiye kugira fame, batangiye kuba ibyamamare, kandi Kagame wari mu bwigunge ni ikintu adashobora kwemera. Ariko ntiyaranakwiye no kubazwa n'ibi bintu kuko niwe Slay Queen wa mbere wo mu Rwanda, niwe bigiyeho. Ndabaza nise Slay Queen bisobanuye iki? Bati ni abantu bundi baba mu ngaristi, ni abantu babaho mu buzima burenze ubwabo, n'abantu utamenya aho bakura amafaranga, bakora n'aba Nigeria, bakora n'abanyamahanga, bakabaho mu buzima nyine bwo koza karenge. Uwo Shadibu yavuze ko yaratangiye restaurant yo kujya akora kuderivura ibyo kurya mu ngo z'abantu, cyane cyane ko batakijya no batagisohoka kubera COVID, barirwanaho bakaba creative, ariko ibyo ntabwo leta ibishaka byo kwihesha agaciro. Bruce Melody nawe bavuga ko yaramaze kugira indirimbo nyinshi ndetse nziza zikunzwe cyane mu Rwanda no mu mahanga, nawe baramufunze. Ibyo babarega baravuga ngo nuko bari basakuje, ngo basakurije abavana abaturanyi, seriously ngo basakuje, ngo ibyo nabyo ni bimwe mu byo kwangiza muzi ngo byishye ngo yako byishye amategeko. Muzi ko ibyo bintu byagiye bikoba ku bintu abantu b'insengero badashaka. Uwavuga ati Bruce Melody yazize yuko yabyinnye muzika cyangwa se yashakuje, ukumva ko icyo ngicyo ari cyo cyamufunze, ni ya naivete y'abanyarwanda tutasigira, isa nkaho yabaye indwara chronique, indwara karande. Kubera yuko na polisi ziya bavuga ko ari iz'umwuga z'i Kigali zisigaye zijya gushaka amahoro no kurebungabunga amahoro ku isi hose n'izaha muri Amerika, iyo niba ari icyo kintu cya noise cyangwa se cy'urwo rusaku cyagushobora kuza bwa mbere ugashyirushyiraho umuntu amapingu ngo wawe washakuje, kumubwira ko hari abantu bakomplaininze ko musakuza n'iziki mukayigabanya. Ntabwo ushobora kubwira umuntu ngo kubera gusakuza ibyo akaba ari ibintu bigushyiraho amapingu iryo joro ukagenda, atari kuvuga ngo wa disobeyinze cyangwa se wanze kumva amabwiriza cyangwa se ibyo bakubwiye. Umunota baje bakavuga bati twumvise ko uri musakuza, dusanze hariho imiziki, ugashyiraho amapingu ugafunga abo bantu. Seriously igihugu cyacu kirababaje cyane. Ikibazo cyo mu Rwanda si no gufungwa gusa. Kera wajyaga muri gereza ukavuga uti nzamara mu gihe kingana iki, ntabwo ari gihe ubwo ndavuga muri rusange mu Banyarwanda. Nzamara igihe kingana iki? Nzabona umuavoka. Ese ubutabera buzaba bwigenga? Uyu munsi ntabwo ariko mu Rwanda bimeze. Uyu munsi ujya muri gereza ukavuga uti ningira amahirwe bazankatira sinzapfa. Ntabwo bazaniga n'amashuka. Ntabwo bazandasa babeshye ko narengiye gutoroka. Ntabwo cyari igihugu, ntabwo ari ibintu by'abanyarwanda dukwiriye kwihanganira. Birababaje cyane. Numvise ejo bundi Karasira Aimable avuga ati jyewe mu kiganiro cyiza yagiranye na Esperance Mukashema kuri radio ubumwe, ati jyewe ndisabira nyakubahwa Perezida wa Repubulika guhunga igihugu. Numvise ngize umubabaro ariko no gutangara cyane udasanzwe. Murabizi ko benshi muri mwebwe muri ahangaha kuri radio Iteme n'abandi bari mu bice bitandukanye, bari za Nakivara Uganda, abantu bari za Malawi Zambia, badukurikiye mu kuva Mozambique ndetse no muri South Africa n'ahandi henshi, muri impunzi cyane cyane mvuze ibihugu bya SADC kubera ko hariho benshi cyane kurusha abandi. Abantu bose baravuga bati duharanire gutaha iwacu. Iyo umuntu bumvise w'umuprofeseur, umwarimu, umuhanzi avuze ati ndashaka bampa uburenganzira bwo guhunga mbi impunzi, kera mu Rwanda kuba impunzi byari igitutsi, icyo cyari igitutsi kwitwa impunzi. Uyu munsi bamwe mu Rwanda bisangamo umugisha, ngiki gihugu dusigaranye. Rayon Sport na Mukura ntabwo ndi bubitindeho, ibyo ni ibiganiro byo mu gihe kizaza, ndetse na ambasaderi Kamari Karegesa wapfuye. Karegesa benshi bari batangiye kutwandikira tubwira ko iyi nkuru tutagomba kuyisuzugura ndetse ko tugomba kwikoreraho iperereza kubera ko ngo nawe yishwe. Ibyo rero nirinze kugira icyo mbivugaho kubera ko nshaka kugira ngo mbanze nkore verification ndetse mbaze n'abashobora kuba bafite ubumenyi. Iyo ni inkuru tuzagaruka ubutaha. Na Rayon Sport ndiho ndagerageza kureba ko nshobora kubona amagambo Colonel Karegeya yavugiye ndetse kuri interview kuri Radio Itahuka, yavuze ko hari umugambi umaze igihe uhari ukomeje wo kugira ngo ikintu cyose cyabayeho mbere ya FPR, mbere ya Kagame, kivanwa mu maso cyangwa se face y'igihugu nikigaragara. Kuba rero Rayon Sport ari ikipe y'ubukombe ikomeye kuri kariya kageni, niba bavuga kuri kariya kageni cyangwa se kariya kageni, imaze igihe FPR ikaba ifite ekipe yashyigikiye. Ndabyibuka twebwe badukataga imishahara yacu buri kwezi ngo nayo gushyigikira FPR na ko APR buri kwezi, nta consent. Ntiwigera kuvuga ko udashaka ko ukata umushahara, ntabwo yari shwa, ntabwo yari choice, ntabwo yari amahitamo, buri kwezi. Ariko Rayon Sport iguma ari ubukombe, iguma ikomeye cyane kubera ko yari ishyigikiwe n'abaturage, yari ikipe y'abaturage, ntabwo ari ikipe ya leta. Ariko APR yagize administration yagiseka ngo Kazura niwe perezida, ngo Alex Kagame niwe perezida, abo bakabare bari muri za conseil d'administration. Ibintu byose niba ujya wumva ibintu bita totalitarianism ni FPR nta kindi. Ngabo mu mipira, ngabo mu mata, ngabo mu rusenda, ngabo muri buri kintu cyose. Ubu noneho ngo basigaye bagurisha indaya, iyo basanze ufite iryo soko ry'indaya atari bo mudafatanyije, utari umukomisiyoneri wabo, nabwo ibyo biba birangiye. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, ntabwo nabaza ngo turagana he, twararenze aho ngaho, twaraharenze. Ariko byibura ibi biganiro ntabwo bikuvuga ngo nibyo kuvuga amateka cyangwa se ibyabaye, nk'uko tubibona cyane buri munsi. Hari abakoze likes, hari abakoze subscribe, hari abanditse message, hari abanditse bavuga bati twakora iki. Ni nayo mpamvu tuvuga ngo nubwo yaba umwe cyangwa babiri usobanukiwe, ibintu byose bifite igihe cyabyo. Na Kagame igihe cye aragifite, kubona ari amakipe na Mukura Victory, banza ariko yitwaga Victory Sport cyangwa Mukura something, rumva nk'uko nababwiye ndiho ndayikorera ubushakashatsi ku kuwa kane musiba ejo nzayigarukaho na Rayon Sports. Ntabwo ari ibintu, ntabwo ari politiki kumva nta wundi muntu ushobora gukompetinga mu gihugu uretse FPR gusa cyangwa yagize umushumba. Ibyo tuzabigarukaho, ntabwo ndi bubitindeho na Kamari Karegesa nk'uko amakuru bayaduhaye nabo tuzabigarukaho. Ariko noneho taragera kuri ibyo bya yenda biriya ndibuze kugaruka nsubira inyuma gatoya, ndagira ngo nze gusaba, sinzi ko nabavuga no gusaba imbabazi cyangwa se kubiseguraho. Muribuka ko nababwiye ko nzababwira ku rupfu rwa Mutagoma, nubwo ndibuze kurugarukaho gato, ndiburuvugeho gato nako, ariko ntabwo ndabona ndafunga mbese yereka mbyite itohoza natangiye. Ariko amakuru mfite, sinshaka kugira ngo musigare mwibaza, amakuru mfite nuko ayo namaze kubona nuko Mutagoma yishwe arozwe, ndetse naho yagiye kwivuza bari babizi yuko atagomba kubona ubutabazi bwa mugarura mu buzima. Ibyo byatewe n'amabanga y'amakonte ya Kagame na FPR yaramaze kugiraho akise, ndetse aribo banabimushyizemo muri Crystal Ventures, muri bya bindi byo kuyobya amafaranga ya FPR hamwe naho iyo bigeze no muri FPR naho arahasahura. FPR sahura igihugu na Kagame agasahura FPR, niko bakora. Kubera ko bari baramwizeye, baramuhaye, babanje kumushyira ku gatebe igihe kinini cyane, aho bamuhereye akazi batangira kumukoresha ibintu byo kugira ngo namara gukora izo transactions bazamuhitane. Muri Crystal Ventures amabanga bamaze kuyamushyira imbere, barongera bati amenye byinshi, reka uyagende, niwe ushobora kuzadushyira hanze. Abandi bakatubwira ko harimo n'uko yagerageje kuvuga ariko akavuga agira ngo arabwiriwe, basanga igihe cye kigomba kurangira aho ngaho. Mutagoma rero kimwe n'abandi benshi nuko bazapfa, n'abandi niko banapfuye, igihe cyose tutarasobanukirwa n'iyi mikorere. Ku bindi by'iperereza narababwiye umuntu nakurikiranaga ni umwana wa Gerard, nababwiye uriya mu Nyekongo, umugabo wabaye muri Kongo, yarafite umwana witwa Safari, akaba ndetse Safari yarigeze gukora yakubaho umusirikare nkurikije amakuru mfite, ariko akaba yari n'umuloya, yari umunyamategeko, umuntu wari umaze kugira icyizere cy'ubuzima hazaza, nawe yiciwe muri parikingi. Baravuga ngo ni crise cardiaque, ngo niyo yamwishe. Uyu benshi baravuga bati uyu ni umwe na bato inzamwita, ntabwo ushidikanya ko yishwe, n'umugabo n'umusore wari ugifite ukiri muto ufite imbaraga utarwaye nta gicurane, bati nuko batajya basobanukirwa bakageraho nyine bakisanzura bati yishwe azize ibyo yarazize abo yaganiraga nabo, nawe baravuga ngo yapfuye nako yapfuye gupfa ko, ariko bavuga ko yishwe azira ngo ni crise cardiaque. Ngibyo rero ngibyo ibyabaye kuri uriya musore uriya musore Safari, nawe tudashaka ko urupfu rwe rugenda turuvuze. Hari benshi bishwe ariko bakaba batarigeze nabwo kandi dashobora kubavuga muri iki cyumweru ngo tubarangize. Ni benshi cyane. Nahoze ndeba urwenya polisi ivuga ngo irimo irashakisha ngo umuntu ngo wishe umugore we. nasetse ndavuga nti ubu koko barahangara bakavuga ngo wanted ejo bundi hari umwana bishe umusore bishe ngo yarengeje barabeshya ngo ni amasaha yarengeje ntabwo aricyo bamwiciye bafite ibindi ariko ntabwo barashakisha bamwishe hashakwa bishwe n'abandi ariko abo biyiciye nta kibazo nta buzima bakwiriye nta n'ubuvugizi bakwiriye nta butabera bakwiriye ku birumvikana ko baba biciye se n'ubundi ngibyo 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 by'i Rwanda
banyarwanda banyarwandakazi nshuti za raditeme n'ibiganiro byacu ibibera mu gihugu cyacu ntabwo ari ibyo twavuga mu kiganiro kimwe tukabirangiza ariko kandi ntibinakwiriye ko tuvuga ibintu nk'ibi bigasa nk'aho ari ugutanga ibirego gusa ntihagire igikorwa ni byiza ko buri muntu wese mu bushobozi bwe bukeya agira uruhare rwo kugira ngo ibi bintu bigere ku iherezo inzira ni nyinshi reka nsoreze ahangaha ikiganiro cyacu cyo kuri uyu mugoroba mbashimire abo twabanye mwese muri ibiganiro byacu kandi mbararikira n'ibindi biganiro bizakurikiraho mugire ibihe byiza mwari kumwe nanjye turashimye Jean Paul.